mwumva kuri mikro ndetse mu harise shimwe tubasezeyeho tubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Dusangira ijambo ya none iribanda ku kibazo cy'ibiza kimaze iminsi kiyogoje akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Kugeza dutegura iki kiganiro, imibare yagaragazaga ko mu gihugu cy'u Burundi hari hamaze gupfa abagera muri 5, muri Uganda nabo ni 14, mu Rwanda hapfuye abagera ku 131, naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kwisonga yo barasaga 200. Bose hamwe barabarirwa muri 350. Ni imibare igenda ihindagurika umunota ku wundi bitewe n'iyi mvura idasanzwe. Habaye ibiza by'imvura, inkangu n'imyuzure byatangiye mu ijoro ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 5. Mu Rwanda hibasiwe cyane intara y'Uburengerazuba n'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Ngororero, Karongi, Burera na Nyamagabe. Uretse abapfuye n'abakomeretse batazwi imibare yabo ya nyayo, ibyangiritse nabyo ni byinshi. Birimo ibikorwa remezo nk'imihanda, imyaka mu mirima, amazu ya rubanda hatikiriye n'ibindi. Ubu tubageza ikiganiro bwana Ildefonse Kambogo wategekaga karere ka Rubavu hano mu Burengerazuba bw'u Rwanda, yarangijwe kwirukanwa kubera ingaruka z'ibi biza. Njyanama y'akarere yirinze guhita yemeza ko aribyo yazize, ivuga ko yananiwe kuzuza inshingano. Ariko amakuru yizewe Ijwi rya Amerika yamenye aremeza ko ibi biza byabaye imbarutso y'ibindi bibazo byo mu kahise. Ku itariki enye z'uku kwezi, abategetsi bakuru muri guverinoma baherekejwe n'abakuriye inzego z'umutekano bamanutse Rubavu n'ahandi mu mihango yo gushyingura abapfuye no gufata mu mugongo ababuze ababo. Aha bwana Edouard Ngirente, umukuru wa guverinoma, yatangaga ihumure mu karere ka Rubavu.
Ije kubafata mu mugongo ni ubutumwa bw'ihumure bwa Perezida w'Afurika nari mbazaniye, ngira ngo kandi basabe ko n'abatari bimuka batari baza hano. Iyi ntara y'Uburengerazuba niyo Majyaruguru zifite ikibazo cy'ukwajemo imvura nyinshi cyane, n'indi miryango yari usabe kwimuka. Mutubabare, mwemere mwimuke. Kwimuka ni ugutabara ubuzima bwanyu, ni ukugira ngo atagirongera guhanukirwa n'inzu cyangwa umusozi. Ubwo rero mutubwire bagenzi banyu bakiri mu manegeka, abo inzego za leta zirabwira ngo mwimuke, bimuke bihuse. Imvura iracyagwa, ntabwo dushaka kongera kuba twapfusha abandi bandejo cyangwa ejo bundi bishwe n'imvura, ahubwo mwimuke vuba mujya ahantu leta iri bubereke. Inzego zibanze, inzego z'akarere n'iz'intara ziragenda zibereka aho mushobora kuba mugiye gucumbika, kandi turakomeza kubikurikirana ko mucumbitse mwitaweho. Nibwo utumwe nagira ngo mbahe, kugira ngo niba hari umuntu muri mufite mugenzi we wasigaye ahantu habi akaravuga ati sindavayo, nawe mubwire rwose ngo ngwino aze asange abandi kugira ngo tumutabare atagira ikiza kimugwirira ejo n'ejo bundi. Ntabwo urumva atindira, murabona ko runi imvura igiye kugwa, kandi ndabizi mwese mufite abana n'abantu bakuze mugira ngo baruhuke no kugira ngo inzego zacu zikomeze kubagezaho ibiribwa. Ntabwo mbatindira, ngira ngo ngere mbashimire ubwitange mwagize mu gufasha bagenzi banyu no kwifasha ubwo mwemera kuza aha ngaha. Nongera kubabwira ko leta irakomeza kwirikirana ikibazo cyanyu kandi ko turi kumwe. Murakoze cyane.
Kubabuza ababo nabo ni amarira, ishavu n'agahinda bidashira. Aba baturiye umugezi wa Sebeya mu murenge wa Nyundo bari kuri mikoro ya mugenzi wanje Gloria Tuyishimbe ukora hano mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Twe turi mu nzu bayiraza tutabizi, tukiye kumva tumbiri guhorera. Ubwo umwana ahagarara mu dirisha nawe aba yaragiye, agiye gufata idirisha yumva ngo pa. Ubwo turerukanga ngiye kumufata, arancika amaze kuncika nanjye wenda sohotse, nuko ni guca yagiye. Ikizu cyose kimugwaho atemba guca, nanjye mbe naragiyemo ngo meze kumufata kubera yarakundusha n'imbaraga.
Wowe warokotse gute?
Njye narakotse nyine, twagiye no gufungura urugi rw'imanza rwatuganira. Igihe turufunguriye dusanga hanze amazi kageze ngamuno yamwe n'umukobwa n'umuzukuru nuko tunyegera hejuru ku nzu hayari agapango tukanyegereraho wubatse akantu k'indama niko twakomeje guhagarara kugeza bine baje kuramo ariko amazu gose gahindutse amabati hejuru nibwo gatukishije mana gatukishije amabati gahi gamaze kugwa hasi nibwo twagiye turicara tutegereza ibyo Imana irakora na burakeye amarindi nabo baraje kuko baratwambutsa icyo twarokotse none buno najye nta kubona ndi umukene nyakuje nta n'ikindi nazindukoye mu rugo
ukuvuga ngo hari nka saha munani n'iminota hejuru z'ijoro numva imvura ntisanzwe njya kureba hanze kuko aho nari ncumbitse n'ubundi hasanzwe haca amazi yo muri rigore nuko nsubira kuryama numva ko birangiye ariko mu gihe nkeze mu nzu ngire ngo nakwicara numva ibibuye bitangiye gutikura inzu mu mpande zose ngira ngo ni umujura ndangije mfata akantu njya kureba ngiye kureba nsanga ni amazi menshi cyane nasubiye mu nzu ndamubwira ntero
madamu
iyi madamu ntero twatewe none mbabarira ntugire icyo ureba hubira no mu nzu ahubwo umwana mpita mufata mu mugongo nawe afata biriya n'igitabo cy'indirimbo hanyuma turasohoka dusohotse dusanga amazi yadutangiriye ndabwira reka dusubire mu nzu njya guca hejuru maze kuhaca hejuru kuko imbere yaho nari ncumbitse hari igiti ngira ngo wenda nkisimbukireho wenda ngo hirya y'amazi nsanga ntatabiri hari nasubiye hasi mu nzu ubwo umwana nari namwuriye hejuru mufite umugore ari hasi mu mazi ndamuganira turamanuka twongera kujya ku muryango tuhageze yari afite agatelefone gato ariko acanye gutya nanjye mfite agataci nari mfite ahubwo amariza yahise acika ko umuriro waragiye n'amariza ahita acika abaturanyi bo hirya baratubonye bazana igiti ngo nibura tugifateho nifasheho umupapa wari ugifite wari wamanutse no hepfo mu mazi umuvumbu urankubita agira ngo nawe aragiye agira ubwo bahita akirekura ako kanya nari maze nk'ugiye kugenda umugore wanjye arambwira papa Dawidi wigenda nsubira inyuma nkubwira ni rero urabona ko ubutabazi bwanze none ngwino twegerane hano dutegereze icyo Imana iri bukore ndavuga nti ariko ugomba kubanza ugaca bugufi tukihana kuko nta kindi gisigaye nuko ubwo nari nkeretse wa mwana arangije turihana maze kuyana nawe arihana ngiye kumva numva ikinyuma ikibambazi kiragiye kimaze kugenda amera nk'ugize ubwoba afata ku dirishya iryo dirishya yarafashe umuvumbu uhita uramukubita rya dirishya yararigundira cyane kugira ngo arebe ko yagaruka aho ndi biranga idirishya ubwo naryo rivamo riramusanganira abagiye gutyo mu gihe nkibitekereza numvisha amazi azahita anyora ankubita hasi n'umwana ubwo ahita njya munsi mu mazi ngeramo nkumva ibiti biri kuniga arambirambye ko nari gutya ngaramye agezemo arambirandura ndubama ibyo narabikurikiranaga agezeho imbere arongera arangarura gutya anshinga gutya anshinze gutya mpagaze mbita mbona ikirere hejuru mbita mfata insina iyo nsina nyifashe ni nk'ariyo yandokoye narayifashe maze kuyifata numva umwana arareta mu maguru ku mugongo amaguru ariyo yafashwe muri bya bindi nari nahetse nahise mufata mbita mucurika kugira ngo atamira ayo mazi kandi ari n'amabi nari mfite udutenge tubiri nari namuhetsemo icyo kirido cyo nari nafashe ntabwo nzi iyo cyagiye tuguma aho ngaho turategereza ariko wari uncumbikiye numva inzu arimo LCD mama Bright iri gukaka yakatse ubwa mbere ikaka ubwa kabiri ubwa gatatu ndavuga nta bantu kuba ari abagore bose bari bupfe nahise mfata igiti ngenda nshinga ngera ku muryango nkubita ikirahuri bavamo dushakisha inzira ubwo niko abantu baje bafata umugozi barawumpa nguterera abari inyuma ubwo tuvuyemo nuko nagiye kwa muganga
nyuma yo gukurikirana imihango yo gushyingura ababo Ijwi rya Amerika yanageze kuri site ya Nyundo ubu ni hamwe mu hacumbikiwe abakuwe mu byabo n'ibiza mu karere ka Rubavu aha hahindutse nk'inkambi hacumbikiye abasaga 200,000
muzee uraho neza
yego
radio Ijwi rya Amerika yimuriye ikiganiro dusangira ijambo hano inyundo hamwe mu hagizweho ingaruka zidasanzwe z'ibiza mu ntara y'iburengerazuba mu karere ka Rubavu ndabona wowe umeze nk'impunzi
njyewe ndamupangaye ariko rero aho bampaye inzu haguyemo ibintu n'utungutu nikoreye n'undi nditwajije mbo ubwo rero nanjye ibyanjye biheramo niyo nzu umusaza yari yayimereye n'ubuntu ngo nyibamo ubwo nyine nyirangije mu myaka hafi 10 ningahe nibiri utuntu twanje byaguyemo naka gashati n'umuntu wakampaye ejo nuko
ejo ndikureba wikoreye utuntu akantu wenda bavuga ngo ni sashe cyangwa ni ikintu cy'igipfurumba ntabwo nzibirimo ariko hasi ndabonamo amasafuriya wagira ngo urahunze werekeje
n'undi safuriya aho ngiye nge ntago mpunze nuko bavuze ngo bamurike ngo bagiye ngo efo ngo kuri sebeya none ubwo rero ngo aho nyine byabereye none nkavuga ati mbese ndabisiga hagira n'udutwara nta muntu wenda nadusigira hari epo kuri sebeya ntago ari kure nakongera nkatugarura kuko bitari meye
muse muri kubaho mute mu yandi magambo
turi kunywa igikoma turi kurya impungure nta bindi nibyo kuryamaho ntabyo dufite turyamaho no kuryama muntu uza mu rucacari ya nari hanze kumabuye n'ufite akaningiti yagiye avaniwe mu rugo yagiye agira akaryamana naho nundi nagatenge umuntu abonye akakiyorosa nundi mbese nuko bimeze
ako se ibi bintu birasanzwe
oya ntago nigeze mbibona iyi mvura yakoze ibintu by'ibitangaza bikomeye cyane kubona inzu yagiye iva ku yindi hirima ikagiva ku yindi hirima ukagira ngo ni bibombe bari kukajya mbese ukayibwa ibyari byo
wowe ngo uravuga ngo iki nawe tubwire
ubwo ni ukuvuga ngo inzu zimwe zagiye zihirima ku sheni izindi zikareka mu amazi uri kuyirebera inyuma ukagira ngo ni inzu ariko wayigera mu imbere ukaba utanakandagiramo ngo ushobore gukuramo n'ikirenge ariko uyibonye ihagaze naho kurara dufite
biri kugenda bite muri kurara mute
turi kurara ahangaha bari kudufasha gusa turi kurara aha bamwe bari kurara hanze urabona inzu baduhaye ntabwo twayikwirwamo cyabikoze bari kutuzanira ibyo kurya mu gitondo bakaduha igikoma ariko hari nabo bagerageje guhereza ibyo kuryamaho gusa nubwo batari baturangiza ntabwo tuzi natwe niba turabibona cyangwa tutarabibona ariko imvura yose iri kuza ikatunyagira abana ntabyo kurya ngo babone ngo umwana w'umwaka ntabwo wamuraza hanze mu mvura ngo bafite ubuzima mungure gusa ngo hari we byaterwa n'ubwishyu ko turi benshi cyane
babahaye bazi ko abayobozi bakuru baje kudusura ubwo bamaze kugenda guturika icyo gihe nta kintu bari baduhereza kugeza izi saha bari kuturindagiza ngo mujya aha ngo mujyanga
abatanga imungure
mu kagari katera imbere kugeza ibi saha nta muyobozi nta n'umuyobozi wo mu mudugudu kandi nk'atwantu dutuye ari inzu y'umuntu wari udupangishije yaraguye n'imiryango itatu twadupangishijemo natwe ubwacu yaraguye nta kintu na kimwe twigeze tubona n'ibintu twambaye n'ibintu twatiye bagenzi ni umugezi waje guza mu nzu z'abaturage mu masasa bazijoro twagiye kubona tubona amazi yaturengeye ku buryo umuntu yahagararaga amazi akamugerera mu gatuza
ubutegetsi murabusaba iki nkurikije ibibazo
icyo tubusaba kugeza
umwe
icyo tubusaba kugeza ubu ngubu nuko bwadufasha ukaduha ibyo kuryamamo n'ibyo kwiyorosa kuko n'ibyo kurya kuko iyi saha ntitwahita tubona ahantu duhungira
nari nshumbitse uyu muvandimwe natwe ducumbikanye hari n'abandi ubwo gihe ni ukuvuga ngo nta kintu twigeze dusohora mu nzu narakomeretse imodoka ya kare niyo njyanye kwa muganga umugongo waracitse n'ubu ngubu ndi kugendana imiti aho naraye hasi umugizi wa neza namuhamagaye ngo anyohereze kari ngiti ko kwiyorosa ariko ubu ngubu umugongo wagize wangiritse n'inzara
icyifuzo cyawe ni ikihe mama
icyifuzo cyanjye ni uko byibuze nabona uburiri ndyamaho nubwo nanarera hano wenda nkiyorosa n'iryo heme nkanjye w'umukecuru ndababajwe none
kugeza ubu ntiturahabwa ihema bari kuturindagiza ngo ntitujye ahantu ngo twasenyewe ngo mbe twari dutunze iki ngo turi inzererezi ngo nta
n'uko uruhinja rw'amezi ane rurarahanze ko mwe mwabibonye mutari gutwikira abana uruhinja rw'amezi ane rurarahanze
ntidushakira amahema umwe
none se umuntu ufite nk'uruhinja tukaba dufite nk'abana bane akagufata akakujogora bamwe akabaha matera abandi ntazibahe dutuye mu mudugudu umwe nta kintu dufite ibintu bakongera bakabifata bakongera bakabisubizayo ubwo kandi minisitiri yezu duhaye ngo zibizacu yakureba mu maso mudugudu ngo subirayo ngo we ntazo ngo ziwukwiriye ni ukugira bigende ute
aho twaganiriraga mu marembo y'iyi site twakomereje aho bari kurara
muri Amerika igeze ahantu bigaragara ko abaturage bacumbikiwe navuga ngo nakavuyo ni ibintu bitari ku murongo bamwe baratetse abandi baragenda banyuranyuranamo wowe utetse iki mama
Netse impungure
impungure bazikuye he
ni bano baziduhaye badufashije
bano ni bande
nabafasha badufashije bari kuziduhereza
wowe warutuye he
hari amukabiriza
none utetse impungure hafi hari matera matera ntabwo iribushye
none si nukwiyaranjara kandi twabigenze
hanyuma wowe wabonye icyo uteka
njye ntacyo twabyutse mu gitondo dusanga wadutekeye igikoma turanywa dutegereje ko batuzana ibya saa sita ubwo abafite akababura bafite uturayi bakwiyaje ku ruhande hari ukuntu bari kwiyaranja ariko nta buzima dufite pe turababaye ariko
ibya saa sita ntabwo bari kubizana babizana ga saa sita z'ijoro
ariko turababaye
nk'aka gasafuriya kari buribwe n'abantu bangahe
makumyabiri abantu makumyabiri
yandi magambo murasaranganya kubera ko
muri mu saranganya ariko iby'ibanze bari kutugaburira turi kumugikoma abana bakabahereza amabiswi ababyeyi abana bafite amata bakabahereza twebwe bakuru tukajya impungure kuko nta bundi bari kudufasha mu
mpungure
abantu bavuga ngo zirese ntabwo ziri kubageraho
batwe ntabwo twazibonye bazashije twe tutazibonye
turi no kurara hasi mbaze gatatu
nk'umuntu utwite umuntu uri konsa aragizwa mpungure se yonsiki n'ibyo kuraraho ntabyo umuntu ari kurara ku gitenge n'ibyo bari kuvuga ngo bazanye byo kudufashisha nabyo ntabyo turi kubona bamwe babibahaye abandi ntabyo bari kuduha twe nimba tutari abanyarwanda ahubwo babitubwiye
Yo byago bitera bidateguye tube maso buri munsi buri mwanya ninde ninde icyo nifuriza abana b'u Rwanda ubuzima bwiza bufite amahoro ijyaho n'ibyorezo by'ababije tukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe aho byagize dutabarane bwangu ibyanyirize tubisane dufatanya
mukomeje gutega amatwi ikiganiro dusangira ijambo hano ku ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri mikoro muracyumva bagira ubusa turacyarebera hamwe ku ngaruka zikomoka ku biza biri guterwa n'imvura idasanzwe ikomeje kwibasira akarere k'ibiyaga bigari ukomeje gutembera ahacumbikiwe abakuwe mu byabo nibiza uragenda ubona abavandimwe bakiri mu byabo babagemuriye amafunguro
hanyuma mama ndabona abantu bagera muri bane barateranye bararya wowe nturi kurya kubera icyo utari kurya
nge nareye mu rugo
wariye mu rugo ni wowe ubazaniye ibi biryo
nge ubazaniye ibi kubera bahuye n'ibyiza
n'ibyiza bamufana iki se
ni abana banjye
barubatse ingo zabo
bubatse ingo zabo ni uko inzu zabo zahirimye
hanyuma uratekereje uti abana banjye barashonje
reka njye no kubareba aho bari
ikindi uri kubazanira n'iki hano
ndakindi
aho bose ni abana bawe cyangwa harimo n'abandi bari kugenda baza basangira
ni abana banjye bose
n'abaturanyi hanyuma wowe kutari kurya se hanyuma mama
karani
urakomeza ubagemurire biragenda gute
petera abafashe ndabona abafashe
uri wabatekeye kawunga ndushyimbo muri ubu buzima butoroshye
barababaje
mase ubuzima urabubona ute n'ubwo utaburimo wowe
ubuzima burababaje cyane nimwe mugomba kuba bafasha leta ikabagwanaho niyo abayobozi ndiko n'ababitayeho
ariko se ibi bintu birasanzwe
ndaho bisanzwe
mu mateka nibwo bwa mbere wabibona se
nibwo bwa mbere mbibonye
ngo mukomeze muryoherwe
ijwi rya Amerika yanasuye seminari nto ya Nyundo ituranye n'umugezi wa Sebeya ufatwa nka nyirabayazana w'ibi biza kubayituriye iyi seminari uretse kubona inyubako zayo zigihagaze ahandi biragoye kwitandukanya n'itongo Padiri Jean Bosco Nyiribakwe Matabaro umuyobozi w'iyi seminari yabwijwe rya Amerika ingaruka byabagezeho.
Ingaruka za mbere nuko byaduhungabanyije ubona ishuri ririmo abana batoya bo kuva ku myaka 11 kuzamura kugeza kuri 20 iyo bibaye nka kuriya kubona amazi yuzuye mu kigo asanze aho barara yangije bitabo byabo amakaye yabo y'umwana yibonye cyambere akangara na gahungabana ariko twabaye hafi ko dushoboye na n'uyu munsi. Hanyuma kandi biraduhungabanya mu bukungu kuko byangije ibintu byinshi, amazu yacu yarakomeye ntacyo yabaye, ariko ibyari mu mazu byose mu by'ukuri umuntu yavuga ko byose, sinzi iki niba hari icyo tuzakuramo kikongera gufasha, ariko byarangiritse byose. Navuga ibyo mu biro aho abana barara, matera zabo, ibikapu byabo n'ibyarimo byose, mu mashuri ibitabo, amakayi byarangiritse, laboratwari, biblioteke, ibyo byose byarangiritse. Nubwo ngo ubona abana kugira ngo bijye no gushaka ibitabo bishyashya cyangwa se kubikura kuri interineti kuko bimwe birashoboka kuboneka.
Ubu bana bari hehe tuvuga?
Ubu bana twavanye hano mu seminari tubajyana mu kindi kigo cya diyosezi kiri hafi aha ngaha cy'amahugurwa, ibyo bita Centre Pastoral ya Nyundo. Niho bari, niho birirwa, niho barara, naho tubatekera kuko hari hari igikoni gitoya wenda gifasha abari mu mahugurwa, ubwo nicyo turi kwifashisha tukababeshaho uko dushoboye, kandi ndabona kugeza uyu mwanya ntacyo babaye.
Leta hari kiri kubafasha muri ibi bizazane mwahuye nabyo?
Bo kugeza uyu mwanya ntabwo barabona umwanya kuko hari n'abaturage buriya bagezweho n'ibiza ndetse barapfa, ku buryo nk'ejo habaye umuhango wo gushyingura abo bapfuye, haza abayobozi ku rwego rw'igihugu na minisitiri w'intebe yarimo n'abandi, banyuze hano kugira ngo barebe nubwo imvura yahise ibabuza kwitegereza byose, ariko banyuze hano nibura batwereka ko turi kumwe nabo, banatubwira ko hazaza indi kipe yagutse ireba neza ibyabaye n'icyo bashobora kudufasha. Ubu rero ni amakuru duhana bakaduha icyizere ko zaza kudufasha, ariko ntabwo twavuga ko batadufashije kuko iminsi ibaye ni mikeya, kandi hari ibyo byose mu gihugu hirya no hino, nibura bari bazi ko twe dushobora kuba twirwanaho hagatanga.
Nibwe hari umuntu mwatakaje muri ibi bihe bikomeye bimeze bite?
Oya, twe nta muntu twatakaje kuko byabanje gutangira buhoro tubibona ko amazi aje, ariko kubera ko tunabizi ko bikunda kubaho, harashize imyaka nk'itatu bibaye, ubwo twahise dutangira gufata ingamba, abana turabahungisha ku buryo nta mwana wakomeretse, nta wavunitse, nta n'uwabihitanywe nabyo. Ibyago byo byarabaye mu baturage duturanye, hari abaguriwe n'amazu, ariko mu iseminari ubwaho mu kigo nta kibazo twagize.
Twabonye ubutumwa cyangwa se ibaruwa itabaza isaba ubufasha ku bantu bahuye n'ibizazane, ni ibaruwa yanditswe na diyoseze ya Nyundo, ubwo bufasha bimeze bite?
Icya mbere wenda n'ugukosoro gatoya, ntabwo bwanditswe na diyosezi, ahubwo n'uko umwepiskopi umushumba wa diyosezi ya Nyundo ari nawe perezida wa Caritas mu Rwanda. Ubwo rero yanditse mu rwego rwa perezida wa Caritas y'u Rwanda atabariza abagizweho ingaruka n'icyo kibazo kibiza bose, kuko diyosezi yacu iri mu ntara y'Uburengerazuba hafi ya yose, kuko ifata icyahoze ari perefegitura ya Gisenyi ya kera na Kibuye, hanyuma hari n'amajyaruguru birumvikana ndetse n'epfo Rusizi, aho hose kuba ko ari mu Rwanda kandi akari perezida wa Caritas Rwanda arabatabariza, birumvikana natwe turimo nk'iseminari n'umutima ukomeye wa diyosezi natwe turimo, ariko ubufasha umwepiskopi yasabye mu izina rya Caritas Rwanda bureba abakristo bose bo mu Rwanda bagizweho ingaruka n'ibyo, basi n'abakristo gusa abakeneye ubufasha bose, kuko Caritas itavangura amadini, abakenewe umufasha bose, iryo tangazo rirabareba. Ni itangazo rero rifite akamaro ko kukandirije ku gihe, ndetse tukaba twanamushimira ko yahise hakiri kare atekereza abantu bose bakeneye gutabarwa.
Hari ubwo mwari mwatangira kubona ubwo bufasha?
Kugeza uyu mwanya nta buratugeraho, ariko mu nama twagiranye n'umushumba diyosezi ariwe nyiri ishuri mu by'ukuri, twagiranye inama mu gitondo aduha amakuru ari ubwo bufasha yasabye, ndetse n'abandi bantu batandukanye bari kumubwira ko bashobora kudufasha, hari n'abayobozi bakuru ba kiliziya b'episkopi b'izindi diyosezi nabo bamwemereye ko baza no kudusura kugira ngo barebe uko tumerewe n'icyakorwa, ndetse na seminari zindi zo mu Rwanda nazo ziratanga icyizere ko abana nabo babyumvise bakumva bafasha bagenzi babo, ku buryo rwose nka seminari ntoya yo ku Rwesero muri diyosezi ya Byumba yahise ikusanya miliyoni 2 izagenera seminari yacu kugira ngo dufashe abana, n'abandi nakeka ko bazadufasha kuko iki kibazo kiraza kuturemerera cyane mu kugura ibyangombwa byose byangiritse no gusubiza isura iseminari, biraduhenda ariko dufite icyizere ko bizakora.
Mwigereranya ariko wakora navuga riciriritse kubera ko ndibaza mutara ndi mwabarura ibintu byose, mugereranije murabona seminari yanyu yatakaje ibintu bifite agaciro kangana iki?
Ku kubiyobora biragoye kubera ko urebye ibitabo imashini ibikoresho byo mu mashuri byose byagiye ntabwo umuntu yapfa kuvuga ngo na amafaranga ya naya ariko ntabwo byajya munsi ya miliyoni 30 gutyo
no kwihangana
murakoze cyane
kubibazo rubanda rwagaragaje hijwi rya Amerika ntitwabonye umutegetsi mu nzego bwite za leta wagira icyo bivugaho igihe twateguraga iki kiganiro imbona nkubone bwana Francois habitegeka utegeka intara y'iburengerazuba ari kumwe n'abandi bategetsi muri iyi ntara yanze kugira icyo atangariza ijwi rya Amerika yavuze ko amakuru yatanze mu bindi bitangazamakuru ahagije turamushimira turagenda Mu nshuro zose twahamagaye bwana Alain Mukurarinda umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije niyitabye telefone ngendanwa hagataho hari ubufasha buri kugenda butangwa n'umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge kubari mu kaga twiboneye ibiryamirwa birimo matera n'imikeka mike ukurikije n'abayikeneye ndetse n'ibikoresho by'isuku navuganye na bwana Emmanuel Mazimpaka ushinzwe itumanaho no gutsura umubano muri uyu muryango ishami ry'u Rwanda abanza kumbwira uko iyi gahunda iteguwe
murakoze cyane kuba Rusiya y'urwanda nk'umufasha wa leta hari ibikorwa turi gukora mu kugoboka abahuye n'ibiza by'imvura icya mbere twabashije kuba tubonye inkunga zo gufasha imiryango igera ku 1000
yego
aho twohereje ibiringiti twohereje imikeka twohereje amajerekani twohereje amasabuni twohereje ibitenge ese ibikoresho by'ibanze by'umuntu waba yagize ikibazo ibikoresho bye byo mu rugo akaba atakibifite twabaye twohereje rero ibyo bikoresho mu karere ka Rubavu bifite agaciro ka miliyoni zigera ku 10 ariko no mu karere ka Karongi hari stock strategique twari dufiteyo naho ibikoresho nk'ibyo nari mvuze byabashije kuboneka by'imiryango igera ku 100 ikindi nanone nuko twohereje ikamyo y'amazi bari siterne nini ikamyo ibirimo amazi agera kuri litro 2020 igenda ifasha abaturage bagashyira amazi muri ayo majerekani ku buryo rero bibafasha nyine mu kugira ngo babone amazi nibyo muri rusange tumaze gukora ariko abakorera bushake nyine barakomeza mu bufatanye n'abayobozi mu nzego zibanze mu gukangurira abaturage komeza kwirinda ibiza kuvana abaturage mu manegeka
haba hari ingengo y'imari mwateganije mu guherekeza abantu muri ibi bibazo bahuye nabyo
murakoze cyane kuko ari ibiza kandi byatunguranye nta ngengo y'imari twari dusanzwe dufite yabiteganirijwe ariko turimo turakora ubukangurambaga mu bufatanye n'abafatanyabikorwa Croix Rouge isanzwe ikorana nabo nk'urugaga rw'imiryango ya Croix Rouge na Croissant Rouge ariyo twita federation icyicaro gikuru ni Geneve uko n'ubusanzwe federation isanzwe ifasha Croix Rouge y'u Rwanda mu gihe hari kibazo cy'ikiza cyabaye hakaba hari inkunga zoherezwa Croix Rouge y'u Rwanda noneho nayo ikagoboka abahuye n'ibiza ubu rero hari kugushaka ubushobozi ariko hari n'abandi bafatanyabikorwa harimo Croix Rouge z'ibindi bihugu nabo dusanzwe dukorana ndetse banafite n'abantu dukorana nabo ku cyicaro gikuru cya Croix Rouge y'u Rwanda ngai Kigali akaba hari ibikorwa bitandukanye Croix Rouge ikora mu gufasha ababaye cyane kurusha abandi rero ejo bundi umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda yakoranye inama nabo bafatanyabikorwa ku buryo nabo biyemeje yuko bagiye gushakisha icyazaboneka noneho Croix Rouge y'u Rwanda nayo ikazakomeza gufatanya n'ubuyobozi bwite bwa leta mu kugoboka abahuye na kiriya kiza Croix Rouge mu kugoboka abaturage babandi n'abatishoboye babaye cyane kurusha abandi kandi intonde zabo dufasha tuzibona habaye ubufatanye hagati y'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta n'abakorera bushake ba Croix Rouge dufite hirya no hino mu turere
inshuti bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko abakunda ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyanone nari nabateguriye ngicumbikiye aha tuzakomeza dukurikiranire hafi iby'iki kibazo twihanganishije ababuza babo n'abari mu kaga muri ibi bihe bitoroshye Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo ntibagiwe namwe mwarimo dukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga ehabagira ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.